If you have a 4G phone and a 4G SIM card, select the 4G or LTE option in your phone settings to activate Safaricom 4G. Don't wait. Do things faster. Do things Safaricom 4G.
Inauma hii side ya left ya chest. Naomba boxes zingine za handkerchief. Machozi ligeuza mchanga matope penye umerest. Hisi WhatsApp group unazarudi uki left. Waliva kata mabawa usi fly again.
Again, yeah, again, yeah.
Clouds ni grey, nguo ni black, macho ni red. Colors za pain. It takes a long day, kujua life ni short. Life haina remote, uneza fast forward ama rewind to a happier episode. Machozi ya jana haigandi, tutapanguza na furaha ya justice.
Hey, chutu awe, machuko nawe. Lala, lala salama. Machuko nawe.
Jaribu ku jiconvince huko huku juu ya mapenzi ya Mungu. Ukweli ni rosa statue ndani ya watu. Sababu seriousness ya poisonous snake. Tusipuze ka cuteness ya pet. Kwa mkono mge kimbilia ndiyo muliangamia. Hamkunuia mlo waliwaandalia. Sound ya glass ya champagne ikigonga cheers. Impunity iki celebrate. Itatizwe na sauti ya nyundo kwa court wakiface judgment. Iwe funzo kwa wenye tabia kama hiyo. Mwizi wa uhai hukumu usiwe kuchunwa sikio.
Again, yeah. Nitutu awe. Hale siwezi ya songeze. Wewe ndiye nguvu ya wanyonge. Ewe Mungu wajua njia zangu ya tengeze. Hale siwezi ya songeze. Wewe ndiye nguvu ya wanyonge.
Nalilia yatima wajane kama hana my spouse. Damu crime for justice itaranka maji kwa fereji state house. More than hashtags placard see where to do waingie behind bars. Enough is enough. Ujuzi ya nasa is ID ndani ya has. Usi blame good for destination. Kichwa ilipatia direction.
Ujuzi ya nasa is ID ndani ya has.